www.radiumsathi.com.
Yanataka tunde wapi? Na machupa kama 30 yanataka tunde home na sijuni liacha nani. Hizi ndo shida za machaji. Yanataka tunde wapi? Na machupa kama 30 yanataka tunde home na sijuni liacha nani. Hizi ndo shida za machaji.
I say boom boom moyo boom boom, kila ninapogona mimi nawaza ndum, na shepo lako line sio boom, kila ninapoliona mimi na zoom 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 zoom, kila unapopita watu wanakuzoom, utamu wako kama bubblegum, hata nikishiba mimi natamani
hata kama wakinesa wakisema unifiti,
I say no 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 no, uzuri wako ujificha, makweli wewe ni pesi yaliyo moyamo momo.
Yeah, baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe, banange 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 leo mina we tujibambe. Baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe, banange 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 leo mina we tujibambe. Jisikie fiti, ukitaka jina mawiski sema, tukijimixi anguka na upaka chini we mama.
Nependo na vofanya mchete to touch, tempted to touch. Girl, me I'm tempted to touch. Unapofanya me I'm tempted to touch. Tempted to touch, me I'm tempted to touch. Oh my gosh, party don't stop. Keep vibing go top. Oh na na na, give me non stop. Bad man wanna chop.
Baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe, banange 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 leo mina we tujibambe. Baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe,
Nizidro
banange banange
natwani aje cheki. Hey dear pretty lady, I've been thinking of you lately. Looking at your photo, guys, you amaze me. Who? Nani alisema ati wewe uwezi ni marezi. Wanajua hawa niwezi. Got you on the blues, nimewasha kisensi. Kwa ikru kama niko mi umaliza kesi. Let me get your number, tutapanga kamesi. Mini msela wa Rihanna, nimetambua mesi.
Cheki, anataka tunde wapi kijali. Nampiga mamistari tena ananivua shati. Hana masharti, anapenda tumakali. Mambo ni shwari, juu niko na mshwari. Uhali gani, unajona sakamali. Mimi nimetoka mbali na mashida zangu tati, na msupa nazitoka katikati. Ndio maana unacheke na penda mbona.
Hata kama wakinesa wakisema unifiti,
I say no 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 no,
uzuri wako ujificha, makweli wewe ni pesi yaliyo moyamo momo.
Yeah, baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe, banange 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 leo mimi na wewe tujibambe. Baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe, banange banange banange.